IQ.
Captain,
Polyclone.
Ulitaka nife na nisionekane, kimya unizike nisijulikane, watu wakuseme umebaki mjane. Umeendeleza atma yako ya usaliti, nzuri sana namna yako ya urafiki. Kama msanii ulinifanya kama shabiki, ukinita mpenzi hata sauti aisikiki. Nakuuliza vipi, mbona unanichiti? Tulishaongea, mbona bado na repiti? Hauna jini kiti, jini la kudanga linakufanya wa uridhiki. Na kungangania ila moyoni naumia, nilikufanyia kila kitu kichotakiwa, na kunywaga bia ila mawazo takitulia, kutwa ninalia, yani kutwa ninalia. Kukudanga kwa kukuti
au ni mazoea,
ona kusiozi semi lolote
au ni mazoea,
na kunipanya mimi nisote
au ni mazoea,
uko tamani niwe dangote
au ni mazoea, au ni mazoea, au ni mazoea.
You show you make men a bills, but I hustle and I pay
au ni mazoea.
Using dangle skills on my life, you apply. I know you will make me act, and I'll be CIA, be CIA.
Only man's way.